yeba fethu mina ngicela ukubuza kuyenzeka yini uhlukane nomuntu namhla kusasuse nomunye hayi yema jita mina ngicela ukubuza kuyenzeka yini uhlukane nomuntu kusasa kuthuse yalotsholwa esh ubekade khona lo muntu ubekade khona bethandana naye ubekade khona lo muntu ubekade khona bethandana naye angiyafuma mina dlaliwe dlaliwe ngami angiyavuma mina dlaliwe dlaliwe ngami angiyavuma mina dlaliwe dlaliwe ngami angiyavuma mina dlaliwe dlaliwe ngami
ole fight mina naye besiphila kamnandi usevuke sethu akasangithandi uthi ngoba ngisasebenza ngikwazi ukukhokha irenti ngimqatha nomastandi cha kukhona okushaya amanzi la waye uzongishiyela ubala waye uzongishiya ngithwele izandla ekhanda waye uzohamba ngoba wathi uzohlala yindaba manje sengizwa amanyana ngizwa bathi kusasa kwena ziyawushaya we shuthi
lobekaekwakudala we ubekade khona bethandana naye ubekade khona lo muntu ubekade khona bethandana naye
ngithi nono bunchunusa wami ngiyathi ngisilima kodwa 1 plus 1 kwenda 3 wow Wathi wenu totsembakala Wathi nigimi Wathi wenu tompatha kahle So awumthembi yini Nangihambile ngiyophatha Futhi tinbombi gimi Atisho lutho noma tingangibala